sekhona abantu abangayazi imfihlakalo yokukhuleka badangala endleleni. Kusekhona abantu abangayazi imfihlakalo yokukhuleka badangala endleleni. Oh, no, you're too bad.